and I'm a champion. Who ya be my champion?
Hey, you're trans.
I know. What? Dende. 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 What? Dende. I go Dende. Dende. Shuka,
kisigino,
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 busa kisigino, twende shuka, shuka, shuka. Me, bega, I be, bega, I be, twende moja, mbili, tatu.
Me, bega, be, bega, be, twende moja, mbili, tatu.
Nimelewa,
nimelewa,
nimekunywa,
nimekunywa.
Kidondoka misimu
ningi ningi nia
chini
ningi ningi nia
chini
ningi ningi nia kama kidondoka misimu
mai maiko mai maiko mai maiko
we
mai maiko mai maiko
ya
mai maiko
we
da una shepu matata tikisa tuone yo. Weze matata,
chezesha tuone yo.
Baka unashepu matata,
tikisa tuone yo.
Zigo zigo matata,
chezesha tuone yo.
Chup, 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 chup,
chup, chup, Chitu singune, sio mimi
nipome.
Nimelewa,
nimelewa,
nimekunywa,
nimekunywa.
Nikidondoka niokote, sio mimi nipome.
Left eye yellow, right eye yellow, back yellow, yellow salama yellow. Left yellow, right yellow, back yellow salama.
Lizer.